moyo mpenzi, mbali na mtandao wa mapenzi. Tumwachie mwenye enzi vile nje ya uwezo. Sio siri tena, twende mbali maelezo. So mia kwa mia ilo nantosha vigezo. Sini player na isu kapo mtani gumzo. Taka nikupe mapenzi daraja la kwanza. Tupai mbali sana air of danza. First class shorty, you deserve this. Ni kweli sio story wendo keto na miss. I don't need your address mama. Sitaki ni ku undress kama. Nataka replace mama angu. Mwanamke wa ndoto zangu, le familia yangu.
Nikubadia, I'm ready to fly. Ready to fly. Oh, I'm ready to fly. Nikubadia, I'm ready to fly. Ready to fly. Oh, I'm ready to fly.
Nikupeleke Mount Kilimanjaro. Let's go deep down in the Ngorongoro. Greta siku mbili tatu pale mtu wa mbu. Picha nzuri za mbugani kama kumbu kumbu. Kisha ni kumiliki shori, undo mpango wangu. Utenzi toka chini ya uvungu moyoni mwangu. Toto wa kitane le stara pika. Mama Afrika mwana mki wa ndoto zangu. Na silaha tosha za kuchosha zangu. Kama mimi ni mfano wa wengi basi unao. Kama niko peke yangu basi una mimi tubu. Vinavyo kusibu kaza usilegeze usivuruge utaratibu. I don't need your address mama. Sitaki ni ku undress kama. Nataka replace mama. Mwanamke wa ndoto zangu, le familia yangu.
Nikubadia, I'm ready to fly. Ready to fly. Oh, I'm ready to fly. Nikubadia, I'm ready to fly.
Kama tusameani hakuna kusalimika kwa manani hake nani. So kilevi so tamani mapenzi kweli. Mina kustahili wala usinyone zali. Shinda siri za jeshi kwa serikali ni kutunze. Hazina ya mapenzi hifadhi jidia ukiwa na mie. Hazina ukingoni sio za sakafuni hizi mpio. Ni time sana ongeza sauti ya radio. I'm in a good mood, in a good groove. And I know you gon' like this, trust me.
Nikubadia, I'm ready to fly.